Sina sura ya korofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Sijavaa koti, sijavaa soksi, mwana harakati kamili, hata mama alinitabiri. Naelimisha jamii na sikupotosha jamii. Kwenye game hii nazidi ongeza bidii, sisiki maneno ya wanafiki kwamba hip hop elipi na kuwaza kuza pipi. Oya nani hivi, we ni mwanamziki na kama unafanya mziki, sasa mbona uelewek? Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi.
Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi.
Kwenye game hii sulangeni si baba hiki, tokana kila MC anahitaji nafasi hii. Sichezi silegezi, so kindezi ya mniwezi. Ni namba chafu ile nyeusi itakuwa white. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Mimi napita kila kona, haijalishi niko wapi. Mwana harakati kamili, sijavaa koti, sijavaa soksi. Kwenye game hii mimi ni soja kama Osama. Ni MC sifanani na fake MC. Sulangeni sikosei, mimi nachana kila day, everyday MC sikosei. Badiliki kwenye mziki atadau, ipande vipi sishikiki. Natisha kwa mistari ninaposhika kijiti. Haijalishi niko vipi, hata nikiwa nimelala ni bado na wota mziki. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi.
Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi.